re bere go tsenya mo bokhutlhong jwa beke sentle re leboge fela jalo Jessica Mashaba yo e leng gore fela jalo Makolete o mo file leina wa re ke mang
Miss Jessie M.
Ai wena maro creative yong. Wa itsure keng? A re gotetsa ka fo dipapusi kgasong ka fa. Ke dumela gore le wena fo mo utlwa o leng teng o itumetse man. Makolete a re boele mokganya rona tletla re kgona re tswale. Ke lebeletse nako ka fa gaiyo.
Tshologanyo ke gao ya ditlalemerity afternoon drive show mo sealemoyeng sa gao sa Swanka Mzala Radio. O ntse o na le Makolete a na fela le Mr. Kaplan. Ka ntle go senya nako ga re na nako tlhe mo mabedi. Ke Friday e monna.
Re na le metsotso e le mine fela.
Re na le metsotso e mine. Ke nako ele ya hore re utlwe topic ya rona hore na yona ne re bua ka e. Ne re bua ka hore na wena o tseba ha ka enyana ka o go hlalosetse ka di right ka di humans right Mr. Kaplan A.
Jano la rato tenka fa mo dire mogo o tle go re bolella gore ene maikutlo a gagwe le ditshwanelo ka kakaretso wa ka nyang utlwang mme gone ga tswa foo le nna ke tla tshwelo bo tshwele be re tsa moretsi wa bofelo kere ra be re tswala tsatsi la gompieno o ga gona di birthday ga gona di weather ke human rights day ke human rights day ya ka moso a re botla ka fa wena ka fa Makolete gore ene wa kanya injalo a tla ka fa Makolete a tla ka fa go berekisa bokiti jano
Hi, Makolete.
Bona, ke moteng ka lona.
Ke Friday.
Friday ya ditshwanelo tsa botho.
Friday ya ditshwanelo ka tlhelo go senyana go rena nako o slavas a go re hlalosetse hle o ikutlwetse hore re bua ka di rights. Bona o tsewa jwang
ka tsone. Ke tseba o na le tshwanelo ya go tsamaya le go nna ko batlang
teng.
Ka kgololosego go tsena ope o go bolelang gore o ska nna fa. O na le tshwanelo ya go phela a gona opo tshwantseng a tsaya bophelo ba gagwa a gona o na leng right ya go bolaya
a yebo
o na le right ya go nwa metsi a sekolo
a yebo
yebo
saya
di tla le mere
righteous lovers ke go lebohile
wa na tefelelwa yana o ntseela tiro
o e ratang
pitila. Ke batla go bua nnete fela ke ntsha maikutlo a ka ga ke itse gore botsamaisi bo tla reng. Ke bona ka re dilo tse di tshwana kanang le dilo tsa constitution le dilo tse tsa the bill of right. O ka re di dintle mo pampiring go bua nnete waitse o ka re di dintle mo pampiring ka mokgwa di kwetsweng ka teng le ka mokgwa ba di-package tseng ka teng ba documentileng ka teng mare mo botshelong ba rona ka nnete ke bona o ka re dilo di le dintsi o ka re ga ditshwanelo tsone tso tsotlhe tse ntse re di bua tse ga o ka tsaya wa lebelela a re lebelele ditshwanelo tsa go nwa metsi o le mo motho go ka tsawa lebelela go tsawa lebelela di masipala ke ka the very same government ya rona di masipala ma councilor di mayor president botlhe hela ba khona gore ba tlhokise batho metsi ke metsi e mekae e leng gore metsi ga yo ge re bua jana and o kgona go utlwa gore gate water is a basic unit of life akere go ra gore ntle le metsi ga o ne go tlhape go ape go di ring mme go ka tsawa lebelela dololo jaanong o lebelele le ikonomi ya rona ge re kgona nong re bua ka botlhokatiro lebelela peresente ya botlhokatiro fa e leng teng gone jaanong e bona gore re fokae re lebelela dikolo go ka tsawa lebelela go santse go na le mokgolo wa gore mo diversity go a kgethololwa ngwana o ka kry-a pasitse sentle ko high school mme go tsa o lebelela ko varsity o ka kry-a ngwana sokola ka ditšhelete tsa go tsena sekolo goreng ngwana ga tshwanetse a tsweletsa dithuto tsa a re tshwanetse ra ya ko grade 12 ra felela ko grade 12 ra nna mo magaeng jaanong nna ne ke re fela ka nosi ke bona ka re di dintle mo pampiring go feta mo botshelong ba nnete ke lebeletse nako ka kwa Makolete sense re otlile mane ga ke itse re wena molaetsa go a bofelo kofi
Mr. Kaplan, ke itse di-rights, ke satse ke di buile ka fela. Nka qetelela gape ka re ke re motho e mong le mong o na le di-rights tsa go phela.
Molaetsa wa bofelo re tla o tsaya mantaga, ga tlabe ntse re tsweletse ka yona.
Ya, re tswelela ka yona, Mr. Kaplan.
Go tswa mo go nna, Mr. Kaplan, tle re tshaba nako ke ye ka fa, ke lebogela thetso ya gago. Bokhutlo jwa beke ke bo, a ko keteke sentle. Motšha o itshware tle. O utlwile mme fa re di tsamaya le maikarabelo. Go tswa mo go nna, Mr. Kaplan, ke ile, bye bye.
go tswa go nna ke le motsamaisi wa ditla le Merit Afternoon Drive Show mo selomoyeng sa gago sa Swenka Mzala Radio. Ke re go wena ga re itlhokomeleng, ga re jeng weekend e monate ka ntle le go rasa le go tlala-tlala, a ko itlhokomele motšha. Ke bua ka wena gobane ke lona ba e leng gore re tletse mo strateng. Ke re go wena a re beeleng re kopaneng gape mo letsatsi le latelang, re jeng weekend e monate le bana le bone ba thole tlhokomelo. Goodbye, bye
bye bye. Magolide o mongwe palelwa ke gore a ka tsamaya ka moso ka ntlha gore o kolota ba bangwe.
Yo, what a tabana
really.
Mavis Crew, ekega go ya komse Swankam Zala Radio.